Jomo ni mtush meti. Ivelan marungu meti. Jaban mamendo meti. Reason is synthetic, of course ni organic. Mtoto slay queen meti. Mtoto ameoga meti. Huda Monro amewaka on flick. Mbogi na zoza maboys wako lead. Jomo ni mtush meti. Ivelan marungu meti. Jaban mamendo meti. Reason is synthetic, of course ni organic. Mtoto slay queen meti. Mtoto ameoga meti. Huda Monro amewaka on flick. Mbogi na zoza maboys wako lead. Jomo ni mtush meti.
Itabidi wameti. Da 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 da. Itabidi ni lazima watati.
You don't expect me to be fair, cause we be getting dope by any means. I know niggas that pretend, damn, that they love me but they envy me. So I'm talking shit with we the feds. Me, I'm trying to hustle, make a better me. So Lord protect me for my friends, damn, cause I can handle all my enemies. I can fuck them 9-11 them. Kanku kucha kuja nigga letterman. Niku zoza zoza till I die. Wera missing aga time. Bogini blood na meti. So economy bad ain't no free. Shows my colo my bad now my pill. Now they call me the plug, cause I got a key. Lord, see where's he panic, nigga compost. Who is he manage, nigga come faster. I knew I had a juice and a damn saucer. When suddenly close friends they became closer. You know all my niggas independent. Wako fresh, wako fine, wako yes, wako down. Waswahili usemanga ina kwere.
Jomo ni mtush meti. Ivelan marungu meti. Jaban mamendo meti. Reason is synthetic, of course ni organic. Mtoto slay queen meti. Mtoto ameoga meti. Huda Monro amewaka on flick. Mbogi na zoza maboys wako lead. Jomo ni mtush meti. Ivelan marungu meti. Jaban mamendo meti. Reason is synthetic, of course ni organic. Mtoto slay queen meti. Mtoto ameoga meti. Huda Monro amewaka on flick. Mbogi na zoza maboys wako lead. Jomo ni mtush meti.
Itabidi wameti. Da 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 da. Itabidi ni lazima watati.
Let us pretend that niko chini ya maji. But how did I do it? I took a deep breath as a public enemy. Mwasitaji press ni na mob. Ile squad yani mbogi ko check. So badala ya kushuta na kuni ya mi sitaji stress. Yeah, usijone uko juju uko busy. Na asu siku chini hiu jinga tumechizi na. Malipo ni duniani hati uspotubu na. Walio na sin mtajibu, walio mjini mtajiju. Huku kijijini dunia bado ni msitu. Yeah.
Itabidi ni lazima watati.
Ndo kolo hapa chani ndo gogyo. Rizla said you lost in a zogo na ozone. Re-rise as one brother, we are here for now. Ni kuzoza zoza pass if there's not. What I always think about ni tuku kuza kipaji on my mind. Sleepless nights, silly kusaka rhymes. Mara kwa mara ni madawa za kupitisha di masaa. But naona kwa sasa ni calm down ipati tena time. Responsibilities ndo hizo mdagi mdagi zina calm. Yesh, mdagi mdagi zina calm.
Mdagi mdagi zina calm.
Jomo ni mtush meti. Ivelan marungu meti. Jaban mamendo meti. Reason is synthetic, of course ni organic. Mtoto slay queen meti. Mtoto ameoga meti. Huda Monro amewaka on flick. Mbogi na zoza maboys wako lead. Jomo ni mtush meti. Velan marungu meti. Jaban mamendo meti. Reason is synthetic, of course ni organic. Mtoto slay queen meti. Mtoto ameoga meti. Huda Monro amewaka on flick. Mbogi na zoza maboys wako lead. Jomo ni mtush meti.